Yeah. Unajua hii
antivirus, 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 antivirus.
Yeah.
Antivirus, 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 antivirus.
Yeah. Unajua hii chochote nachofanya nafanya poa. Yeah. Machizwa pande zote za dunia.
Antivirus, 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 antivirus.
Inatoa kweli kwamba klauzu wamekuisha.
Antivirus, 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 antivirus.
Nyeusi sana, no ni colorless. Sio nyepesi, hii ni murder case. Klaus sasa kifo chenu timeless. Hakuna mtetezi, leo ndo final breath. Track juu ya track, mambo antivirus. Flow zaidi ya mia zote antivirus. Usipime na hii, yes kweli na tight. Ukweli uko wazi kuwa luge mwizi. Antivirus ni dawa tena zaidi ya dose. Machi tumesanuka na tunawapa calls. Tena mikos, hii ni zaidi ya jaws. Luge atoke, au class we close.
Yeah, unajua hii chochote nachofanya, nafanya poa. Yeah, ulizie kitani, ukiikosa njoo online utaipata.
Machizwa pande zote za dunia.
Antivirus, 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 antivirus.
Inatoa ukweli kwamba klauzu wamekuisha.
Antivirus, 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 antivirus.
Iwe leo au kesho, luge dili utakosa. Watoto THT, maziwa hutowagusa. Bonge la kinega, malaya husekwa na heli. Hata John Komba leo hii umemtapeli. Wendo fake nigga, usie mfano wa kuigwa. Shukuru amani, bongo Marekani.
Bullet tukapiga.
Achana na Madam Johnny. Unaempaga koni, anahisi kama Tony. Kisa watu mechili.
Yeah, unajua hii chochote nachofanya, nafanya poa. Yeah, ulizie kitani, ukiikosa njoo online utaipata.
Ina bang na machizwa pande zote za dunia.
Antivirus, 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 antivirus.
Inatoa ukweli kwamba klauzu wamekuisha.
Antivirus, 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 antivirus.
Nashukuru internet online na mambo yote. Ni freedom of speech, radio on, wacha wabane. Swahili origin of Facebook, wacha niwachane. Miso mskule wa show kupiga bure. Miso mskule wa show kupiga bure. Motherfucker. Yeah.
Vinega.
Yeah. Na yoshajua hii.
Vinega. Tayari ushajua hii.
Yeah. Unajua hii.
Antivirus, 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 antivirus.
Na yoshajua hii. Yeah.
Antivirus, 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 antivirus.
Inakosoa, inawachana.
Antivirus, 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 antivirus.
Inaelimisha, inaburudisha.
Antivirus, antivirus, antivirus.
Let's go.
Ina bang na machizo pande zote za dunia.
Hii ni lawyer. Let's go.
Kwa kwamba kazi wamekuisha.
Watoto THT maziwa hutowagusa. Wolo. Yeah, antivirus, the anthem.